shankisupplier.com.
Ukude vidole sini silivishe.
Hey, shiyadu wa mima kemotyo, chefu ya mwongo. Huyo wapu wa sasa na ndoka bande ziyapwe. Niki wa sofa leko.
Watoto wa zoni, nakubali sana sekali ya mwongo. Mijitu ya kizinka, wea madija leo. Nakubali sana wea limituno, wea blanchaya, wea kasimuruo. Watoto wa kingo mtiani, mitoto senja nyela. Nakubali sana, wea kanjoro, wea sale. Nakubali sana, wea mama kwempe, wea mama muba. Awe shiaduwa ya kwa, acha kabisa. Iyo, iyo, awede mwana bati ya judo. Na kuwa isena ula sento tuwa sento.
Ubude on the beat. Ubude vidole sini silivishe.
Shankisupplier.com.